ma kpọrọ ya. Mmadụ ọbụla nọ n'ime onye ahụ bụ onye ụwa mma. Onye ọbụla nọ n'ime chi onye ahụ bụ onye ụwa mma. Onye ụwa mma. Onye ụwa mma. Onye ụwa mma. Onye ọbụla gbabara n'ime chi ọ dịka ugwu Zion anaghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Ruo mgbe ebighiebi ugwu Zion. Ugwu Zion. Otu aka Jehova gbara n'iyo ogige. Asị m onye ọbụla gbabara n'ime Jesus ọ dịka ugwu Zion anaghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Ruo mgbe ebighiebi ugwu Zion. Ugwu Zion. Ugwu Zion. Otu aka Jehova gbara n'iyo ogige. N'etiti chi niile ka ị na-egosi onwe gị n'onwe gị chi dịka gị izuru oke n'ezie. Atị m n'etiti chi niile ka ị na-egosi onwe gị n'onwe gị chi dịka gị izuru oke n'ezie. N'onweghị chi dịka gị izuru oke n'ezie. Otu aka na-eru mba n'izuru oke dadi. Izuru oke n'ezie. Ọ dị mma na-eme mma n'izuru oke papa. Izuru oke n'ezie. Amama amasị amasị. Amama amasị amasị. Iba mama amasị amasị. Eze Jesus onye mere. Iba mama amasị amasị. Chere na ọbụza ịtụzọ ọzọ dọtị onwe gị. Amama amasị amasị. Eze Jesus onye mere. Ọba. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high, most high God. Yes, you are the Lord. cielo, nebe ka cielo, okuga naga danacha, inaga mwangu inaga kaka, ikana kwegi nolwa, ibutinga cielo, ibutinga cielo, okamilika na kwawe, onenani anache bile bile, otitinga kwegi jadebe, yes, you are the Lord Most High. Ibu chukwonye dima, ibu chukwonye dike, ibu wafa na omega mwe. Onye mbuno nyipazu, malite na mbuguan, ya kamchi nasi nibu chimo. Ibu china naga mwa, ibu china naga kanka, ibu chike na naga mnalo. Elalia mwito banyo kujesi nongo nefo megaga nongu mwa kamwa, ojo mwana kumwa nafo. Eche deche zamba, onye nani anachua, ochitike mwe ginjenebe, ochitike mwe rakubu. Iku asini tu kwa tiyomi, unasuru namba nuya namba oso. Ebe kuwati kofili ya megali anu, olori ya lori ya lori ni burase mnalo. Namukwe. Ha. Ibu wapa. Na omega mwe. Onye mbuno nyipazu. Malite na mbubume. Ya kamchi nasi nibu chiko. I know. Oh, I know he's not far from us. I know when he will arise, the world we know that our Redeemer lives. Okay, moi, Jesus. Okay, moi. Okay, moi. Moi, Jesus. Not to end.